Mozi waiwo anafusa kodi ndine mbuye wanga amene ndizabeleka inu inu mai inu bambo iwe nyamata iwe sungwana gani zila simvele chisoni.